mulani wanajilia, tena hadharani wametulia. Sio waumini hebu na mia, ona Ramadhani imeingia, na watu fulani wanajilia, tena hadharani wametulia.
Nambieni